no si chango chango wakamba jomuntu ngazi ntawelino kunzika na yendo lumira kendo kunzita kensite kunguba nigina niranjo zayo sabapembe abareva mune wabanga wenju yange mwendi sisi obulamu obujjuvu nga mwena musi zabansoka nasobola okwewaayo natendika muyokeyoke simyenno ekoliwaayo munnange nkebaza bonna balisuza beewange ebintu ebiti njogedde ebibuutikira abalika banno obuntuntu mukama gwali bannyambye n'enfuna ng'ebyobugagga mu nsi eno bwe giba kicyo nnyabo wange namandu kye nalisanye weeyombekere sobo watali bakukobanywerera obwana bufubukuulanga
obulamu bwe butyo tetwafuna bwatembe era kyemiranga makya n'amagenda obulamu bwe butyo tetwafuna bwatembe era kyemiranga makya
era tusibula twewana n'omanyanga bw'olumudde ennyumba ezo yikozettaka oluusi n'obuke abaana n'olumu abazzukulu nabiddamu bweyewaasira ebyensika bibomerwabulwako omuntu nga neeyakuŋŋanya bimweyagaza bwebityo teyazikwa mu ddiba yanti nga wadde yalina ebyawoobwa nti buli ntaana n'ey'omukopi ensonda nnya bakuba falawo bana baaluli beebasibirira ebyawundwa bakungubazi batamuse ow'omululu ne bulangi tyagyetikka babywana binu nabyo ku byetiba ebyo ebisangwa mu mpya zaffe
obulamu bwe butyo tetwafuna bwatembe kyemiranga makya n'amagenda obulamu bwe butyo tetwafuna bwatembe era kyemiranga makya
siringi namera kwekaana songa omugaso gw'okuwa muganda wo muyambaabo omusaayi gwe ne bwaba yeemugasebo wange akala neekamusibako nti okuntwala oluva emakombe yetasibula mwejjuukiriza kuulise atalikoma watamuse n'asaba namwalu bw'alina okuddeka era abiibo n'oluusi aganziwa owe basobola okwetasa kati alina obutanneetuuka okuŋŋaanya ng'ebyo nga bwewaawaanya oba nendi gyonywako senvula obwana bw'obubwe bweriire eby'emiziiziko byafuuka ne bw'obunabaalo yanoka kufaawo erimba ozza te bw'oleka wakulu waakiri n'ebyegabanyizi ebyakumenya ebizinesi twakuzikweka okutireka bitebwalina kyebeera tikoli wagawe twazimbye ekyambogo nebakugeza tonjuliranga
obulamu bwe butyo tetwafuna bwatembe era kyemiranga makya n'amagezi
wanibo mwiri mbi Nogambate wafute kiringe yate Unogo nyazi wa mwiru waluno Yevi ntubia wakinzi mwuma Nzewe wa mburi ya satura Narina owa sukubizo kwesunda Nola owa chanka nyibyari kwa Nibara sasira nyabu wangi Nechiko chulo chigana Ngola wakifumbe kete mwaba matu Neyali talinya uo karaba Tolibu bidwa tambala Seruganda kulabu yenge use Kina wakichanga senka wakwetise Mubali voka tinze mwenye mungufu Kuko mkuza kamwetike Dara kito kulusa na wekulire Tunalavo kubane kisensi ufu Yovora wafunye lusi wa gandabi Ave kubakuru wa kwerinda Jara wani kanevuze Mule kwa wana yeke kawena kuyawe Ulangi wa kuzara wali achevasi Mudiro nota mungandezu
Mugulamu webutio Chitwafu na watembe Ila chemilanga macha
Kumba wakwesi mia chari kamuta machimugunya yesi sa Zemuna chakwe muna mwembia mwese Omoto ya jiwa kukwanga Baisa yuno kwe umia Mungu kita wengare se utoro mbimu Ususitoruba owe balambula Echi banjaneka na meunya Nokuzamba kaza wanji bachu Yesu yo kwa buza mwibia kuminya Besu ngira dalona kulorifa Wadanku wa wenga bushari Yeko sumiki wa mawatu Wakundoli tuwa kuzo uwe chusu Tibinti vya chitafeku wa viekumia Kaneke wafuno keuza Nunorume wa gawuru deu ya Na mabuti chaino kwekava Kukuru mira kuza kwekumia Ewe ntonevula kukunya Obole sete wane tukane wandi chesi uwera wangate Ulavule chirunjo wentu mwesu Yuba kuru sibute